mpathi wohlelo ngiyathobela ngingeke ngidle isikhathi akunike ngisukuma nakho kubantu bakithi ngiyabingelela ngingazikhohlwa nami ngiyalithokozela ithuba lokuthi ngime phambi kwenu ke ngiphawule nami uyintokozo kimi ukunibonani bahle kanje futhi nibumile ngezinkani elami lithi ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela Shile, sengase kulumele ukuhla manje ngebutha umuntu afike esulke selikhulukazi ukuzibhatha uvele ubona ukuthi nakubolo uvalelisile wathi ngeke asabuya yawushintsha-ke manje umthetho wokuvakasha awusuka lapho kini ungaphathi lutho ushiye ngisho isikhwama esingenakho sokuthenga uzohamba nakho ma usuhamba akusali lutho la esingakuboni imele senze shoki yatholakala vakashela nangoba umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela ayiyekwe le nto yoma vakashela ayiyekwe le nto yoma ayiyekwe le nto yoma ayiyekwe Abangaze nizwe kuhlungu kabo ukuvala idatha ungakathandi sisuka sibone isimo uthe ezinye izinto ushaye ngathi awuyibona i-social media noma iyithandi inhliziyo ucalifoni yakho bakubeke emehlweni kuthi uyibambe ubani ofona ngalesi khathi uzokangithole kahle mawukade uphumileke mfethu kuzoke kumele uchaze kuthi uphumaphi ngalesi khathi ubuhamba nobani elami lithi ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela